toutes les femmes du Mali.
E dudu mako tapane djegom itati sutram madame dambeli wulmatu so wadama nyande alkamsare didi lewru out 2022 o do hore jokki do kafu ankasen lennama to birile fraja nyamakoro mayiti mako wadama yeso sarabe sakirabe golidobe kany gijirabe yogabe mabbe jabbi sefade yeso micro nelado amen isa umar tugula
Ule matusso yo debbo darnido leednin darnido galle on natin debbo habido sabe huntunde rewbe yaade yeso le gurgal makko kanko won debbo arandre leedi mali habido faabaade yimbe jama eggudo yoppillaama minaka sabe lafe deejarna li dub jabbidi sona haalede gonga me mettama sanne faawala setan e meede makko sabe on jogino darorga manga de kabar huntunde torraaji mawdi fawete de rewbe me waawa yeggude mo fe sugan goto sabe o wadni amen ko waawi hunde fuko hebi adunya o feccina ko kanko e yim rewbe jodibe le gelle pamara be wala bobde me yi e feene gotan debbo darrido hono o tofan le gurgal makko
et que son âme repose en paix et que son combat continue
toutes les femmes du Mali
bangal kabaruji guddi to kulukroton ko buri temedi don rewbe e sukabe ka ruti nyande alkamsare nay lewru out golle cenam illabal le mairie ngalurende fanda mudun wonno hultinde anniya lobbode do balede bangal cenam ngalurende latri sababu wutude fonseji e kala badade mairie o landini dun woni dental pelle rewbe e jokolbe kulukuru e do faba mairie kulukuru to santun kawrutal tutundral haklaji fewde e sukabe kanye robe le nokuji di ONG Eduko wonde imadraji wadi nyandi tati lewru out 2022 e bi horaje gullirde ONG Eduko madame Aissata Traoré fana mudun woni yewtade kala gulleji ngadadi e lendu dat dabreji goddi yalla hebrido haniri sukabe fewde e torraji chaldi e kanye lende itti jawdi kawrutal gal woni UNICEF dum do timta yetro meden robe toutes les femmes du Mali jotali hertari fewde e robe kay on jarama hedadi onji yontre warore